distract kwa ma baby keeping a distance. Akicheza cheza na distance, akipita social na distance.
Kamba boy toto fine mdoli bodyline ngozi ya kachori kanivumba macho kunyini sioni kakila ndizo siku tuma poni yani fiti sioni kanavonyita kakosagi poli baby girl drop it for me take it down want it for me thanks to God kampa bigi na kwa michezo bado kakofiti bila kuniona kamalizi wiki kanapendeza taka kiva wiki
kwa keja marahaba mamina kushika mo mapenzi bila mpaka ya kufuatana tacho weni mali safi umeundwa na omo na kula kila kitu chako mpaka makoju. I die for you baby hini love ya samurai lie on my chest and I ever ever lie kizuri chaji uza so wendo ni mebai ile bai nzuri stack you say me goodbye.
Oya baby just pole 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 baby my baby pole 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 baby oya baby pole 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 baby baby girl do it pole 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 baby pole pole.
I got you, Tari.
No study.
I don't wanna lose you, that's my worry.
No worry, no.
My baby, I love you more than money. My sherry,
my sherry.
You more sweet than honey.
Yeah. Umenikunywa kama meja tunatambla sicheze moyo wako baby mimi sio gambla love is blind bako ngina atasioni misi reti boy kwako mami misi komi uiva umeiva kaulizaliwa jikoni katoto kaswahili kametokea likoni kusema kweli umenitosha kangu onavaa na saweni wangu na zubaa ukinga mimba zao chuki leo lazima watazaa mi king we queen wasimame tukika turn pole pole uwa show yes you can body yako magnet na attract fans kwa umati ata kama tutaban benzi lina run kwako mina lan wendo wa mine so nyuma sita tan pole pole toto
yani pole pole baby girl tunde pole pole mina sema tu pole pole baby girl tunde pole pole akitun baby pole pole